sukaɓe jokkotɓe weltiɓe on keeɓi faamu ɗum yo heeƴo kertineɗo ngo no min Ousmane Ñaly Buuli mino tawda ɗo e Oumar Waygal Barou
holno wowiri ñande fuuno enen gondi ɗo Ñaly Buuli
bisimilla maɗa e heɗi woni ko joguiɗen a to hannde
onon sukaɓe kettini sembe kabaruji ɗi anni ɗum majireji gaɓɓi tumbuto kañi en ñono yewtere meɗen nde noddirte mini magde nde waran yo waade dow dimaku leydi Mali en garan timminira holno wowirino birki sembe caɗɗi
Barou en puɗɗiran kabaruji ɗi yarude tumbuto hollitama wiyede rafi ndenagu gonɗo ton o sukaɓe abaraju darneke ndenagu le o nokono wori
ɗiɗo imma daraji koɓe gaɗi ton ko ɗum laatiki sababu jaade so memidirto e yimɓele joyi en kaɓorɗe hollitama wiyede yimɓele taton kañi en keddi ley hen woɓɓe du barmi ley hen ka wattu jono deƴere warti le ngallure nde
sukaɓe woɓɓe gaɗi majere wonde ley région sigo ley cercle nodditeɗo ñono o
non wori le ndeɗo majere ɗum laatiki sababu so neɗɗo goto heddi ley hen kanko laamiɗo commissariat suudu police wondu ndudo heddi keñen hollitan wede mangal pat en jippikili oɗo nokkuɓe nangi yimɓele hewɓe
Barou sini en gartiɗo bama ko ɗo kawrital pawigal dow daranade kabaruji sukaɓe ana wondi e wadde mi sukami daranoto yarugol yeeso ha walu junniɗo ɗum wonno o sisili nde kawrital kala kawrital
noon jaati worri ko yata sukaɓe jokkolɓe temedron ana gonno le oɗo bottu wattu joni eɓe gondi halde dow hen haalaji kewɗuno yirwere duumide hani heɓirede le nokkule ɗe hollitindi wiide kanko noddirteɗo ceggum koba o yo tinninowo le suudu du humnino kabaru sukaɓe jokkolɓe le rumde afrique nde leyɗele keddude hirnage le gole cv childeren ɗi o haali hono kabaru ko oɗo boto nafata keɗɗe mo dow faccitago Ousmane Dicko
suka wala no waɗa fayso yinnaare hokki ɗum junggo naggam birde enende hani laatade golle meɗen fewde ɓeɗe sukaɓe saabi de fay goto foɗanta ko masiba noon suka fay goto du dewata ana yiiɗi satuji yo wajibi wannata ɗum komin gondi yo famminde sukaɓe faaɓe ja e honoraɓe mabɓe saabe kamɓe fuu ɓuuri heɓede yo kamɓe andi ko nafata ɓe faaɓeteɗo mulade e guɓe torroje gaɗoje sattere golle
def hitande hikka nde Barou aɗa andi premier national
noon jaati mbiɗa andimo oɗo suko mo noddiri Aljuma Adama Sidi Bé omo jangga ley nokku noddirteɗo Britannie militaire ɗo kati ɗo duuɓi makko ne mbaara e duuɓi sappo e tati Ousmane Ñaly Buuli heeɓi du 18,17 moyenne wattu joni o golli fa nawi keɗɗen komo sifi dow hen
fadde am fuɗɗude 9ème année jamma goto mi e abbam mi waɗi ɗum dow kawan holliti ɓe wiide gila am yo laatade guoɓo leydi ndi foof ɓe miilay foyi ndenna mine wawa noon hinnade ɗum ndenno mi holliti ɓe wiide waɗam bawɗam foof yalla ɗum laato
Aljuma Adama Sidi Bé kañum laati premier def e bakne homo laati premier muɗum
kanko noddirteɗo Mamadou Togola o kanko laati premier le koɓe noddirta bakko heeɓi 17,42 Ousmane Ñaly Buuli micciteɗen wiide nde waɗano def nde du hitande 2016 kanko ardino sukaɓe waɓɓe le leydi ndi foof joni omo hani yaade waɗoyde jande makko le leydi France ndi
e jaran joni e yewtere meɗen mini mag nde mini magga hande ana fawi dow yitumo wuuride ɓe sappo e jeenaɓo heɓugol mali ndimako muɗum
noon jaati 22 septembre nde mali hewti ndimako muɗum wattu joni e jaari hono kabaru tagumasiji leydi ndi wori kañeno ɗum hani teddinirede Ousmane Ñaly Buuli so tawama wiyede leydi ndi hemti ndimako muɗum ila hitande 1960 wattu joni o sukaɓe wonɓe ɗo bomako ɗo hakkillaji muɗum en ana pecci woɓɓe an toon kolliti wiide jambinan woɓɓe an toon kolliti wiide fa hande sa ƴeewi leydi ndi jaati hewtay ndimako muɗum jeeyi furdu ko ɗiɗo yambereji nafata fa ɗon famtade keɗɗen Mamadou Sama Sékou
fedde piyno en leydi Mali na landini sanne bangal yambingol ɓamtare leydi Mali ndi onono ono e koye moon onani joni nde wondi e tidiani Coulibaly horejo piyno en leydi Mali o hanna en kala ko woni tagumasaji ɗi e kañen nafaka ndeɗo yambere tafulna wodi ko mbandinta leydi Mali ndi woni gotumaku ɓuɓe leydi ndi gotumaku fandaji e gotumaku anniya minnen e leydi Sénégal denti e ɗum ana wodi desol ngal ngal humtana hoore bangal sariyawol 2661 e kañe ɗum wudirande bangal sariyawol 72 ɓeydade ɗum ɗum tagumasaji ɗi kana fe yeɓede goto foof no hani yambinde oɗo ñalowma an hani kala ɓinguel leydi Mali kala mawɗo galle tuta desol ngal dongol muɗum so wonno yambinoɓe yiiti mawri 22 septembre woɓɓe ka kolliti wiide yonay feewi ko ɗum ɗo yambine mi e hooram koye mi haajaka ɗum nafa foof mi yaawi e ɗum ɗo leydi Mali ndi ɓamtaki feewi no haniri wona bangal politique wona bangal keɓe mi yambinan ñande 22 lewru septembre hono ni goto foof hani wadde ɓiɓɓe leydi ndi jaadi kani dawrude no ɓe jiɗata ndiɗo leydi hitande foof leydi Mali ndi ne yambina ñande 22 lewru septembre kaso kulla goɗɗo kay ɗe yambintaki andon wiide yambingol yitima wuuri 22 septembre yeeɓa ka fewi nder nokkuji kewɗi leydi Mali ndi ndenno jiƴiraɓe onon e weltare
en jaran joni fina tawa le yontere nde horsinim be rapu femine en jeggitaga boro
non jati wori Ousmane Niali Bouli be kollitid bamde noga e tati fa yotto noga e jetti lewru septembre ndu kawrital arande wal jowingal do rewbe le ngado be rap dum fuddan le leedi medi ndi nokkuno dirtedo maison des jeunes do pomoko do
do kabar mudum concert ana hani wadde na wono dum ne
be kollitid gubal no dirtengal sobra blengal ana hani wadde concert mudum le noga e jetti lewru septembre nokkuno dirtedo institut français do pomoko do kanko noddirte Toumani Jabate o do o tawete alangara o nokko noddirte da Baram Mundi club do pomoko do
pento goto artiste Dirisa Konate kanyun do holli tan golleji di wadi nate de moyini jiwde noga yade noga e jena lewru septembre do le nokko noddirte do Savana Cafe le deande Krofina dum fuddan wattu 20h jam
fa hande on yambereji di ngori no Ousmane Niali Bouli kanko noddirte sek bi o tawete kuli koro dum won nokkure mabbe do min jambirta noddirte do centre Siramori Jabate
le dum fu hedon won ko burda horsinede
di ayo mi horam ka so boy tan gondumin Ousmane Niali Bouli
a bismillah joni en jaran haro chaldi championnat national ligue 1 fuki bor
non wori le der o yontere ko yata match ngay sappo e go an ngodi fa kebe famtar kedon momodou samassi
nyande alal bare sappo e jetti lewru septembre du matchuji jeegom woni ngada di der bamako didi to stade mamadou konate do oni csk black star fewde usc kita e do pd cafe goto e mbaddu e matchuji do bo asom fi us buguni mbaddu e ko to stade 26 mars ton cob bi bawde do isfas baddi didi e mbaddu matchuji do bo no centre salfkita yele olympique fay goto haway goddo kol ecole so bangal stade modibo kita fa hande nyande alalware e bidende stade malien bamako hawi 11 curateur nyari la mbaddu ecole e kawtal dido bangal as real hawi as police edi ecole to kulkuru tonno le lettre de jara h as nyana e kanye lc ba fay goto haway goddo nyande alkamsare sapo e jena lewru septembre dum matchuji tati ngun ngada di to lettre de modibo kita ton asb kanye cs dubulumla ngadi match nil to kulkuru tonno le de Mamadou Diarra H hakunde AS performance e Mamaria fay goto hawal goddo baddi didi mafuf e le lettre de tumtutun avenir AC hawi suni AC mugawo baddi didi e mbaddu kawtal sappo e gobangal woni hakunde Bakary Dian mo Barawali e kanye Djuliba Athletic Club mu yom matchu mo lataka e wattu mudo wete match en retard
suka bi jokon mi la hande kan acciran ni bor a jaram
sanne ka fande fadi je fi no kono andi don no yotre meden tous o grandeur war cagal